Ndozi owe bitabo vya government ayani Sekafanku na ali mu makomera ga government omusibiru abaana abatanaweza miaka 18 ababera bazize misango naddala eminene aga children's remand homes. Mwalipota yemva nyuma yavudde mu kwetegereza engeri amakomera agabaana bano yegaddukanyizibwamu n'embeera mwe gali. Ssaabalondoozi w'ebitabo bya gavumenti Edward Akol anokoddeyo ebizibu omuli omujjuzo, abaana obutaweebwa mmere emala neeyesaanidde, okusibwa ebbanga erisukka ku eryo erirambikiddwa mu mateeka, amakomera ago obutabeera na bujjanjabi bumala eri abaana, era ensonga ez'ebizimbe ebikadde nti nga bino bifaananako ebifulukwa wamu n'ebirala tibyebimu ku ebyo ebiviiriddeko embeera y'amakomera gano okubeera embi ennyo. Okusinziira ku alipoota eno, gavumenti erina amakomera g'abaana agali mandi homes 7 ng'obuvunaanyizibwa bwago mwe muli okubudaabuda abaana ababeera bazizza emisango. Wabula alipoota eraga nti olw'okusoomoozebwa okuli mu makomera gano, omulamu ogwo n'obuvunaanyizibwa ate butuukirizibwako bitundu. Alipoota eraze nti newandibadde nga amateeka galagira abaana ababeera basiddwa mu makomera gano okukuumirwayo obutasukka myezi 3, bangi ku baana bano abali mu makomera ago ababadde ku alimanda emyezi egisukka ne mu 7. Amakomera agamu omujjuzo gw'abaana gw'amaanyi nnyo nga gusinga mu makomera okuli Lefort Portal n'Embale, wabula nga ebikozesebwa ate bitono nga tebikwatagana na muwendo gw'abaana abali mu makomera gano. Alipoota yemwera zenti ku baana 9 abakuumirwa mu makomera ago, abaana 15,577 tebalina fayiro ezibakwatako ku misango gyabwe eza Social Inquiry Report ekikaluubiriza kkooti okuwuliriza emisango gyabwe. Alipoota ya Ssaabalondoozi w'ebitabo bya gavumenti yemu eraze nti abaana bangi ababeera bamazeeko ebibonerezo byabwe, yadde gavumenti erina okubazzaayo mu bitundu byabwe, abasukka mu 10 abaali bamazeeko ebibonerezo ate bakyali mu makomera gano tebazzibwangayo mu bitundu byabwe gye balina kuba. Alipoota yemu eraze nti era abaana bangi ababeera bamazeeko ebibonerezo byabwe, ebitongole bisoomoozebwa nnyo okubazzaayo mu bantu baabwe olw'ensonga nti kalonda akwata ku bazadde b'abaana bano ate abatamanyiddwa. Kaweefube wa Radio y'Embuga eno Kyabbaasa Mujugumiza Ggwanga okufuna abakulu mu minisitule y'ekikula ky'abantu ekwatibwako ensonga z'abaana n'abavubuka babeeko kye bannyonnyola ku nsonga zino eza alipoota eya Ssaabalondoozi w'ebitabo bya gavumenti abadde na buli kati akyagudde butaka.